Bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Kuba twumvira kuri radio, telefone zigendanwa cyangwa se kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni amateka twibukiranya kugira ngo tumenye neza impamvu ibyo tubona ubu ariko bimeze, ko bifite aho byaturutse n'icyabiteye. Ni amateka adufasha kuzirikana neza icyo buri wese yakora mu gufasha Abanyarwanda gufata indi ngendo. Nawe aho uri hose, umusanzu wawe urategerejwe. Kumva ibyo dutangaza nibyo, ariko twifuza ko nawe wagiramo uruhare ku byo wahagazeho. Nongere nibutse we mwese mutwumva ko abaduha ijambo mu biganiro byacu bose tubatoranya tubatezeho kudusangiza ukuri bazi ku byabaye, ku byo babonye. Ntawe tuba tubaza twiteze ko yabeshya abatwumva, gusa ntawe twahamiriza ko ibyo avuga ari ukuri kwera. Mwe mubumva muzashishoza, muzabe abacamanza babo. Icy'ingenzi kuri twe ku ijwi ry'Amerika, tugera dushyira imbere ubuhamya twumva ko abenshi muri mwe muba mutegereje. Hari abavuga make ariko uwumva arumva akamenya. Abagiye baduha ubuhamya bwanditse burebe ubumenyi bwihariye, twitabaza impuguke zigasesengura kurushaho. Ahanini twifuza ko buri buhamya bwagira umurage busigira abatwumva. Aha ndavuga umurage wo kubana kivandimwe, umurage w'urukundo, kuko ruruta byose. Ndasaba nanone mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro cy'uyu munsi nyirizina.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuva iki kiganiro ku mateka y'u Rwanda yerekeranye n'igihe cyakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1973 cyatangira. Twatumiye abitabiriye gutanga umusanzu, birumvikana twibanze kuri banzarubara Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, babiri muri batatu bakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro y'igihugu, akanama k'abasirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Colonel Bonaventure Ndibitura bari kumwe yatwijeje kuzaza, turasaba cyane ngo agire intege zizabimushoboza. Icyo tugamije nuko fashisha abagize uruhare mu kwandika ayo mateka, gufasha abariho n'abazaza kuzumva neza uko abantu barenga 60 bafashwe nyuma ya kudeta, bagafungwa, bakicwa, ukuntu bashyizwe ku ngoyi cyangwa se bicishijwe inzara, imirambo yabo ikajugunywa idahawe icyubahiro kigenerwa umuntu, byakozwe nande, byagenze bite, bashyinguwe he. Ngibyo ibibazo dukomeje kugenda shakira ibisubizo. Mu biganiro byacu byashize mwumvise umwe mu bana bakomoka ku banyapolitiki bishwe, wari wasuye Nyamagumba, yavuzweho uko yaba yarashyinguwemo bamwe muri bo. Amaze kuhazenguruka yaratakambye ati ndasaba ko hashyirwaho iteka ryatuma nta munyarwanda wongera kwicundi. Muri make ati nta kiremwa muntu icyakongera kwica ikindi kiremwa muntu, kuri we no kuri wowe no kuri twe twese iryo teka ryatuma nta munyarwanda wongera gutinya undi, wongera kwihisha undi, wongera guhunga undi. Ubumwe n'ubwiyunge byasagamba abanyarwanda bagakorera hamwe bubaka urwababyaye aho kuruhunga cyangwa se kurubeshamo ikirenge kimwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turakira umwe mu bandi bahoze ari abofishiye bakomeje kuvugwa mu biganiro byabanje, yari yarigeze kutuganirira ariko gato, ni Colonel Stanislas Biseruka, yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda akaba ari uwo muri promosiyo ya gatandatu mu mwaka w'igihumbi 1973. Yari afite ipeti rya lieutenant, akaba muri kompanyi Butare muri Yeso, ikigo kigishaga abasuzofishiye b'ingabo. Nyuma ya kudeta Biseruka yagizwe komanda w'ikigo cya gisirikare cya Ruhengeri, yahabwa ipeti rya kapiteni muri Mutarama umwaka w'igihumbi 1974. Ni nawe wari ushinzwe uburinzi bwa gereza idasanzwe ya Ruhengeri. Iyi niyo gereza yari ifungiyemo abahoze ari abanyapolitiki ku butegetsi bwa Perezida Grégoire Kayibanda. Iyi ni nayo gereza Colonel Stanislas Biseruka nawe yafungiwemo mu mwaka w'igihumbi 1980. Icyo gihe yakekwaga mu bari bateguye kudeta yo guhirika Perezida Juvenal Habyarimana. Colonel Biseruka yavuye muri iyo gereza adafunguwe, ahubwo yayikuwemo n'ingabo z'inkotanyi za FPR zagabye igitero mu mwaka w'igihumbi 1991 zigafungura iyo gereza. Bityo Colonel Biseruka na Colonel Lizinde wari majori icyo gihe n'abandi bari bafunganywe bakayivamo. Nicyo gihe Colonel Biseruka yinjiye mu ngabo za RPA, ubu ni inkeragutabara ari mu Rwanda. Tuganira yabanje kutubwira ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri aya mateka abikurikira byose.
Bose ndanyumva cyane kuko nyonyine ndamodoka narifite unayibote kuri avado la Amerika.
Nibyo
mbamyumva rwose, byose ndabyumva. Ushaka amateka ni cyiza kubyekerewa amateka, numva ntabwo ari ikintu kibizo kuko ubuke yuko mbavuga mbere ko ngo abanyi habagiye kureta n'iki byose tusa afite sinti pa vre donc Habyarimana afite ikintu ubwo ashaka kwivanaho kuko rifite za preve zose, nicya kintu kandi ngizane kubwira. Hanyuma uziko bamaze kuvuga ngo baramaze kudeta, babonye abaturage babyemeye ngo abaye kuko ngo kudeta yarabayeho abantu ngo bashatse guhungabanya amahoro nuko batwitaga abashatse guhungabanya amahoro. Uziko kimaze kujya ku ruhande yavuze ati metna igikurikiyeho ni ukwivanaho kira kintu cyicyasha kiri kuri pouvoir ye. Niba utangiye nubwo badushyize mu rukiko ngira ngo urabizi
yenda abizi
kujya mu rukiko atabyibuka. Rindi yaravuze ati unega Habyarimana na muramu wese rya Nyirazungu uyu arahari nawe yari ari kicukiro Nyirazungu. Niba bade nituburane nawe ujye mubwira byose ntacyo navuga agiye kuko icyo gihe niyo mpamvu wabonye ibintu byose abakize muri wikoro. Uzi ko icyo gihe urwanda rwabayeho efektivema nkuko uvuga ngo habaye za interogatwari n'iki efektivema, ariko rubanda rubayeho badukatiye kuri ponye dogre tuyuriye twije tuburana bwujurire ntabwo ariho kubera ahubwo ikintu cyatangaje nuko twagiye kumva twumva ngo batangiye impuzamarira ngo bageze bati ku bantu bakize bate tuvuga tuti bishoboka bite ko batanga impuzamarira ku rubanza rutayarangira.
Kandi n'izo mpuzamarira bari bavuze yuko muzafatanya kuzitanga na leta, ubundi hari icyo mwahaye leta
rurangira bishoboka bite?
None se nimba leta yaratanze impuzamarira kandi urubanza rutararangiye, ni ukuvuga ko leta niyo yiyemeje icyaha?
None se bishaka kuvuga ikijeje nite ko nawe uri umugabo kandi ko ufite espido diferenoma bishaka kuvuga iki? En fait nakubwira ngo kiriya kintu njyewe ndabavuga mu gifaransa ngo tukomeretere reparabwe kwa kundi ubona bamwe biantura y'abakonseye feke batafite akamaro kuko nta kuntu yo kodona kiriya kintu kimeze kuriya atazi ikintuza yashidutse mbese kigize repercussion atigize peut-être atekeza ati kuko iyo abanza kugera abakonsensiriyo ntabwo yajya gutekereza ko bigira n'ahariya hose. Nge ite ya Butare namenye ko abaye kudatangiye ndi mu Rwabuye ndi kumwe n'abasirikare, ahubwo baje kwimbira mu gitondo bati ngwino mu kigo, ndavuga ngo ari ngewe nageze wasanga inyenzi zate niko nageze mvuga directoire noneho ngeze mu kigo atekada bati ahubwo mushyire abasirikare anda rerete abaye kudeta niko nabyumvise.
Banda gushyira mu Ruhengeri, navuganye na Mbonampeka arambwira ati bamushyira mu Ruhengeri yaje kungesha inama ambwira ati hari ahantu banjanye kwari ahantu habi burya ntibashaka kuzakura ibintu bakabengerekaho ati biseruka mubwira yuko agenda ikintu cyose bamubwiye akajya cyandika ko atazemera order nimwe batayanditse niko mbona ntekambwiye nibyo nahitishije ibyo byarabaye ari babwiye cyagiye twavuganaga ibyerekeranye na rwa rugendo mwakoze muri Aziya urwo rugendo kuko murarwibuka mujya muri Aziya impamvu mwagiye mwavujanye muri Aziya mwarayimenye cyangwa
impamvu ariko tinyizuma ne kugubwiye ko kumbaza ngo impamvu niye ndakumenya ko impamvu ariye otem donc ngiye niko bambwiye ngo nitegure ingajya na ministre wa affaires étrangères agira ikigari bati uraherekeza minisitiri wa nyetekariye mu gihe muri misiyo kuko jusqu'à l'heure nta misiyo y'u Rwanda igize ijya muri est bref y'u Rwanda donc itaganye muri komunite kwa ya mbere igiye bugase kugira ni twagendaga icyo gihe twadegashe abantu batageze kwibarira ibingira ngo ngibuka icyo gihe nk'abashinwa twakiriye neza abashinwa bari batarakira cyane ariko batwemera ko baduhaye umuhanda Rusumo Kigali batwemera ko baduhaye Daniel Semantori ndetse bati niba mufite ntanu muzayigipamba tuhe uruganda rw'abantu batwatektire rwo gukora imyenda bavuga ati tuzagerageza icyo gihe ndibuka ko bavuga yuko ikarama hari za papiniyeri za zipamba ngo ni mu mutara tsimbizi no mu karama aparisanye twagiye kugenda mu kigare nta misiyo bavuze bati ugende ukore ikini
Colonel Lijinde mu nyandiko yashize yanditse nakunze kuvuga kuva ibi biganiro byatangira yashyizemo ubuhamya kwitirira akavuga ko wamubwiye ko igihe wajyaga mu butumwa muri Aziya y'Uburasirazuba nk'uko wabimbwiraga mu kanya etamajuru yohereje komanda Rwangirahe kugira ngo agusimbure uvuga ko ugarutse hari umusirikare w'ikegera wakubwiye ko Rwangirahe yamusabye gushaka itsinda ry'abantu bizewe bagombaga guhabwa ubutumwa bw'ibanga Lijinde akomeza yandika ko iryo tsinda ryoherejwe muri gereza ya Ruhengeri ijoro riguye bagahitamo bamwe mu banyapolitiki bagombaga kwicwa bakicirwa mu nzira bagashyingurwa ku Gisenyi avuga ko wamubwiye ko igihe wagarukiye mu kigo wasabwe na Colonel Serubuga gukomeza ubwo butumwa ko ndetse yagutumyeho umusirikare kapitene Ndibwami wari G2 akaguha amafaranga yagombaga guhemba abakoze uwo murimo ibya amafaranga nabibajije Colonel Serubuga ambwira ko yari agenewe kugura ibiryo by'abasirikare bajyanaga imfungwa kuburana ariko wowe nkurikije ibyo Lizinde yandika uvuga ko abasirikare bari bari muri mu bindi bigo bagiye gufata akugahimbaza musiki muri eta major ibirizi nde yandika koko arabimubwiye
urabona ni parti isho ko yaravuze cyagiye cyo rubanze rutangiye tubona ko bagiye kutubanyisha ugo rubanza ariko afite donc les fêtes réelles cyikoze meze burya harimo beaucoup de détails nyinshi cyane utashobora no kumenya wowe kuko bya bintu très sophistiqué kuko urabona donc les fêtes nuza ira ku constitution réelle kugira ngo ufate abazigire babaye muri constitution bajye mu yindi ko ugomba kufite autorisation hejuru kase nuko ngo bareje nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho nkugiye ngo nabantu gusaba bari barimo hari hariho nabandi nuko nyine patete le teneme bakoresha diranye ne gutyo ariko iraje beaucoup de téléphone kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyine ikoshoze nuko akoze urutse habagaza eshanje za za isha donc bakabaro prepare parino ki penote equipe kandi kutashobora kubaza utese ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa ngo ngo nti ngo gusa bavuga kuti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na C akabaye nabandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye kugiti ubaraza cyangwa ugiruke donc uruva ko ari ibintu cyetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet yo gufata komisa ngo fata abantu cyangwa abantu bagezana akambira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe Serubuga arambwira ati abantu ku rwabayanga kora kunagirije kwifashisha inyandiko zari izinde na nkuru nari mfite anyemerera yuko Suryeto na Habyarimana koko ari we wabikiye mu rwabayanga akaza ndetse bagahita banamwohereza kwiga ibyo ndabifite nabitije ku ijwi rya Amerika Serubuga arabyemera ariko ibindi ntabyemera avuga yuko abo basirikare atazi uwatangaga amategeko n'ese ukumbwira abasirikare bari kuva mu Ruhengeri bakajya ku Gisenyi chef d'état major atabizi
oya ahubwo eske bako yewe no hagira umuntu wabonayo ese ko muziko uzikumutekera kubitaga umuziki hari muri ka muri teta goshi mu Ruhengeri mu kabari cyangwa ikindi kindi mu gitondo nko mu masaha n'umva telegram iraje ngo apra ke militaire ngo re provocation etida mu kabari kanaka ntazi n'ibyo aribyo donc nakubwira ngo kera buriya donc mu Rwanda yari fisore kubyo udashobora kubyumva
ujya kureba mbona mpeka bagusabye kwica abanyapolitiki wowe uravuga uti ntabwo abo bantu ntabwo mbica nago hamazina uravuga uti abo bantu ntabwo mbica urahaguruka ndavuga ubivuga uwo ni rizindu bivuga ugi Kigali ujya kureba mbona mpeka umubaza niba koko ngo wabica mbona mpeka namubaje rambwira tumva simbyibuka ariko nzi ko atumvikanaga na Serubuga atareka ibyo bintu byabo bantu bagombaga gufata nago mbyibuka nizinde yabyanditsa abeshya
urumva iri duvenye ne kugira ngo ekomando place ngo nagubite ngo nyikigari ifa arera bwo kwafite autorisation yo kwese tamaze cyo kwa twi pasi bakwiye pasa burya muri iyi constitution bya mu yindi cyafite autorisation kugira ngo mpagurutse ngo mbwira ngo ntagubuke cyo mpagurutse ngo mbwira ngo mpagurutse ngo ahubwo itakora icyo ahubwo tukiye temfete
nta gihe na kimwe wigeze uhabwa amategeko na Serubuga ngo ugire ikintu ukora na rimwe
avuga ngo kora ikindi kintu iki niki
yes
oya urete gusa kumira yuko ngomba gusa kugera ku gufasha nuza directeur wa gereza muri gihe cyo transfer z'abanyururu wi
Donc c'est Rubuga yagusabye gufasha Sembagare gutransfera abanyururu wari ku Gisenyi.
Parce que yagomba kwimura parce que il ne pouvait pas sortir nabizi kubera ko nanyishinzwe donc la gare de la prison. Niyo mpamvu nabanabikiye. Il ne pouvait pas sortir nabizi kubera ko ingero ifite donc la gare de la prison de la Gisenyi.
Ariko ntiwamenyaga aho babajyanye abo basirikare.
Rien du tout. Donc comme ara matransfer ariko nani kunyanyima ko bageraga ngo kuzo rute bakaba ajye makipe genda bizi sasa si waruti ko namakuru menshi ndi kwiyo dossier nge namenye ariko dufungiye murenge hamwe n'abari abantu uziko ntari mbizi kuko menya ko par exemple message terode yagiye kureba bari kumwe na gahamanyi kujya kwereba perezida kuko namenye ari uko nge mfunze yakwibwo n'igifeni kone kukibene kwa mkwa niki njebezo kwa niko kwa minitere wa visi ya nyeyo semba gara kabambara siyo kumungira mwana jiko ya waya mwana jiko ya vise tipisi ya na guiniti kasa neme njeza mwure njeza nari njeza
donko nga hama nyina perode waji kuna abjarima na bamu wazibjeri kia wa prisoni
donko batu kuhiko itisabi teyiniki nga hama nyina na perode bati kuwareba kukongo les familles des prisonniers politiques voilà vous avez dit mon d'autres associations dont nous remarions puisque tout le monde nos maris ne sont plus là parce que nous avons d'autres associations nous continuons à tuer les années bas beaucoup de ménages nous croyons que nous avons nos ministres ou agriculteurs ni va moi j'ai mon casier à dire je suis déjà cette tête qui sont morts mais nous y allons nous mener la vérité quoi vous comprenez bien afite ndamuje niwe banyuzabuye nabandi kandi ngene abanyamurehegeri y'ijoro get for
akuse umuntu nkawe urabona konera ibiseruka abantu barakuzi urumwe mu basirikare bari bazi ubwenge famiye ya Kabanda wari prefe ukuntu yavuye mu ruhengeri ibyo wayikoreye urabyibuka
kandi nk'iki twashaje cyangwa Kabanda ngiyewe se makirezo urabyumva kusema kigezo se kuko ari umuntu wari director wagereza icyo gihe ashaka nyine kumucyara ikintu kitabaho rwose ikintu forje de toute pièce
ko ashaka gucikisha abantu
ah papa rero mwaje j'étais revoir tes personnellement je lui dis et je lui ai même montré le document je lui ai montré le document nawe te ko rarerabisa ereza makonyuma ngende bahimbagije mvuga yuko kugira natari ibyo ko ari de kanka ko ari fashion tutu tutu nyuma rero nyuma uzi ko Kabanda yavuye muri Nigeria ajya
ku Gikongoro
nanjye mu gihe gitoya uzi ko muri me ndavuye muri Nigeria njya muri ndani Kigali muri Kampala Kigali
mvuga ibya Kabanda rero ntangiye mvuga ko ari umusore abantu barakuzi koneri biseruka ufata derisque zo gukiza abantu nkuko wabikoze ariko nanone abantu bakibaza ukuntu abantu bari kwica abantu mu ruhengeri ntubimenye ukajya ubona bagenda ntibagaruke ntumenye aho bagiye uko
none ikintu donc tikiza témoignage ni cyo wagazeho ureba gutyo ngiye ugerike disparition ya bizore politique umuntu nzi ko ari Gakire Jean bakora transfert mu buzana Gakire bana magenjeze mwenye murugo bana mungaraba witwa nuzano ya haga ya haga rama magenjati hano hari kutuka tuza nyo kizini politike mwini nuzo mwini transferi baje kuhura batele baga bape paraga kuhura na no neho bana mungati hari ufuu ye hede mwini atinira tijie nafue murugo chigo nite kubaza procedure za nyimbe kuko ntabwo ari apize nyabasanzwe ngo nabo tsana kwa kufa ngo dehitere ngo na kanye communicate kanye gerate natanze doko nyagiye mu kibo wa telegram ki stream je nayo nange yiko nange yo yereje nsaba dire nsaba procedure za taransi biza kuti biza ndo nyana nsibije kubereje jebe doko chef na kugumba o arume azanya namushiki wa gakire barazana kitya kuraba gakire ukena murebye noneho nyuma cyaka mvuga yuko bazana tekeye ushaka tekeye tumushiramo gakire tumujyana muri simetiyeri byo ntagezeho nabe saje pyo temoanye kuko gitya n'ibyo n'ibyo ntagezeho kandi numva anti utambe conscience ko ngomba kugenda nyuma hayi bayizinde commentaire ni sasa tuno kuvuga nyine ariko rero majorise antutamaye conscience kuko gakye twatinyitwa tuzaranye gakirigewe
ahubwo kugira ngo byumvikane neza ntuyahaga wari uri mu bare bamuzanye ntaga ari ntuyahaga uriya wabaye colonel ni ntuyahaga wundi
no urabona umuntu wigeze kwa pilote wari musanze ku Jerimana
yes ndamuruzi
nyuma yake kwa musanze ku Jerimana nyuma
ndamuzi
nkuko
twabivuze abo ngabo nibo bari babavanye ku Gisenyi babazanye mu Ruhengeri gakira apfira mu nzira
mutabe procedure twivire kugera ngo kuko nyine umvaga muri mayindi yanye tugomba kwageza famiye
gakirimwa mushinguye mu yesimetieri muri herimbi
hari amusimetieri mu byo muri hengeri hari ya urakora umuntu manda umanuka uja uja epo mu nyakinama adroite hari cemetieri hari metimetieri aho twamukize kamwe ku manwa izuba riva ngo saa tanu saa tatu rwose
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ibisubizo Dr. Spiriani Hakizimana yatanze ku bibazo twamubajije. Dr. Hakizimana avugwa cyane mu nyandiko zakozwe jemeza ko abanyapolitiki bari bafungiye muri gereza special ya Ruhengeri bapfuye. Ninde wamusabye kuzikora, yazikoreye se abo yabonye, koko se bari barwaye beriberi nk'uko byaba byaremejwe. Nyuma y'ibisubizo yatanze bamwe muri mwe mwaranyuzwe, abandi ntibanyurwa, birumvikana. Ntawe uneza bose. Mu bataranyuzwe harimo Dr. Pio Kamoso, umuganga utuye muri Canada, nawe twigeze kuvugana mu biganiro byashize. Ikaze kwijwi rya Amerika, Dr. Pio Kamoso.
Urakoze bwana Beniste. Nibyo koko nakurikiranye ikiganiro wagiranye na Dr. Hakizimana. Birumvikana ko abenshi bari bateze yuko yasubiza wenda ibibazo bihuye na bimwe bari wamubajije, ariko nkaba mbona uburyo yabishubije nibyo koko yitwaje umutimanama we ndetse n'ibanga ry'akazi. Ibyo birumvikana, ariko nanone dukurikije ko iki kiganiro ari ikiganiro kigamije gusana imitima y'abakorewe iryo hohoterwa kandi no gufasha abanyarwanda gusubira mu mateka yabo kugira ngo babe bakuramo amasomo yatugeza ku bwiyunge nyakuri. Numvaga yarenza ku byo yavuze. Mbese nko mu bibazo wamubajije hari ibyo yavuze ati sinashobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba expertise medicale. Byo birumvikana ko dukurikiza igihe kitambutse amatariki n'imyaka bishobora kwibagirana, ariko ikintu cyabajwe cyangwa cyane harawo amaje utese nk'umuganga wabonaga abo bantu uravuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi fungwa zitabwaho nk'abantu aho birumvikana ko hari igihe ibanga ry'akazi riba ritagishobora gukoreshwa cyane cyane iyo habaye ihohoterwa ry'ikiremwa muntu icyo gihe muganga nawe agomba gukoresha umutimanama we akaba yavuga kuko niba hari abantu bagiriwe ihohoterwa cyangwa bafashwe ku buryo butari bwa kimuntu ikindi kibazo wabajije utese wabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue cyangwa mukawukorera muri gereza iki nabwo ndumva ari ikibazo kitasaba neza ku muntu amena amabanga y'akazi kuko birumvikana ko nk'uko ndetse bamwe bashobora kuba byibaza dukurikije uhamwa bwagiye butangwa ese ko abantu bavuga ko babicaraga mu nzira bagiye kubashyingura expertise yakozwe ite yakorewe hehe kugira ngo uwo muganga abe yavuga ati narababonye bamaraga kubashyingura se bakabagarura
urashaka kuvuga se ko ashobora kuba yarasinye impapuro z'abantu atabonye aho ngaho humvikane neza ntabwo nakumvise neza
ni ikibazo umuntu yibaza kuko dukurikije ubuhamya igisubizo cya Dr. Kizimana ntabwo twagifata cyonyine ubwacyo tugomba kugishyira hamwe n'ubundi buhamya bwose bwagiye butangwa ndetse n'izindi nyandiko zagiye zitangwa mbere ikibazo umuntu yibaza ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe ari ibyavuzwe mu rubanza rwa Rizinde ari n'ibyavuzwe mu biganiro bya Ijwi rya Amerika bavuga ko abantu babakuraga muri prizo barangiza bakabicira mu nzira bagiye kubashyingura ikindi nibaza nanone nkurikije ingengabihe yaduhaye yivugira yuko yageze mu Ruhengeri yakoze mu bitaro byo mu Ruhengeri kuva mu kwezi Ukuboza 1975 akaba yarahavuye mu Kuboza 1976 dukurikije nanone ubuhamya bwatanzwe ndetse n'inyandiko zagiye zigaragara bigaragara ko abantu batangiye kwicwa mu kwezi kwa 9 1974 noneho tukongera twifashisha izindi nyandiko cyane cyane urwandiko rwa Rizinde rugaragaza ko mu rugo iwe bahasanze inyandiko zihamya ko abanyururu bishwe n'indwara ya beriberi inyandiko 24 ziri kumwe n'amafishi muganga yavuriragaho abo banyururu noneho ikibazo umuntu yibaza tese ko abantu batangiye gupfa 1974 abo ngabo bakorewe amafishi gute kandi muganga arageze mu Ruhengeri 1975
izo mpapuro zivugwa zavugiye mu rubanza rwa Rizinde ko zabonetse iwe zari zashyizeho umukono nande
bavuga ko impapuro zari ziriho umukono wa Dr. Hakizimana ndetse ariko Rizinde ubwe yivugira yuko mu rubanza yasabye ko bakora expertise mbere ko bahakana katiriwe wazanditse akavuga ko juge yanze gukora expertise ngo ahamye ko izo nyandiko koko atarizi ubwo rero icyo nanyo nicyo ni ikibazo cyabaye mu rubanza rw'icyo gihe ubwaho niho umuntu yibaza atese nta bindi bisobanuro koko byashobotse gutanga ku byo byafasha abantu nanone kugira ngo ukuri kujya ahagaragara niba hari amakosa yakozwe abanyarwanda bayigireho hatazongera gukorwa amakosa mu bihe bizaza kandi twumve ko ibintu byabaye ari amahano bitari bikwiye kuzongera kuba icyakora amabanga y'ubuganga amabanga y'akazi yerekanye n'uburwayi ndetse n'abo yavuye ibyo ngibyo agomba kubibwira ba nyirabarwayi cyangwa imiryango iramutse ibimusabye iyo n'indi mekanizime yakoreshwa
ariko ibyo ngibyo ni nabyo yavuze asubiza Ijwi rya Amerika agira ati yaniteguye guha amakuru imiryango y'ababuze ababo nkabibibwirira jye ubwanjye cyangwa se nkabivugira mu zindi nzira ibyo ngibyo byarumvikanye hano ku Ijwi rya Amerika ndizera ko byo utabikemanga
oya byo ntabwo mbikemanga rwose kandi ndabyemera kuba afite uwo mutima wo kuvuga ati ngewe nabivugira muri cadre y'amategeko yemewe cyangwa mbibwira imiryango ubwo icyo nasaba ni uko abafite ababo bitabye Imana bamwegera bakamusaba ko yababaha amakuru bashobora kuba bamenya yabafasha kumenya ibyabaye ku miryango yabo
Dr. Pio Kamoso, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije, igihe kirageze ngo dukomeje ikiganiro na Caporal Paul Rugenera warindaga Perezida Kayibanda kuva mu Kuboza umwaka w'1974 kugeza mu Kwakira umwaka w'1976. Ijwi rya Amerika yaramubonye, tumutumaho mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda. Yamubwiye impamvu yavanywe kuri uwo mwanya kandi ko atekereza ko byabaye intandaro yo kwitaba Imana kwa Perezida Kayibanda.
Kuri icyo kibazo na niho hari neho kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse. Bo hari mu kwezi kwa cumi uru sergeant Gashira yarajyanye abasirikari nanjye ngenda ari kuwa gatandatu ngiye kumusimbura. Nsanga ko sergeant ari umusore, nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga. Ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose. Nawe muri iyo myaka namaze yo ntiyigeze ambwira ko arwaye, ntiyigeze agira. Ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga. Ariko wa gatandatu turasimburana, ndaje kusimbura Roserija. Ubwo nageze saa munane nafashe abasirikari ngende ngiye kumusimbura Roserija yitwaga Ntigashira. Ngezeyo nsanga Kapuraraje wewe arahari, namubwira ntise ari hehe Roserija. Nsanga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye Fils Kayibanda kwa muganga. Kubera ko Aida Shefu bapfa ku rurimi, yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo. Kandekwe yaragiye muri konji wari komanda wacu. Ubwo yarambwiye ati dire nta modoka ihari, dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanage. Mpita nyohereza Korana Rumize n'uwo Kaporali Ajuwewe yari yasize, ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijanira. Ntibyari byose aramuzana, kandi ntabwo ari prisonnier. Ibya ngombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe, ubwo isihani isawe aramuzana. Ubwo ndategereza saa kumi iragera, saa kumi n'imwe iragera, saa kumi n'imwe n'igice nagiye kubona mbona Pierre na no sergeant Gashira. Nuko basa ariko nabanyuye akacupa mbwira sergeant sergeant kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikeneye mu kigo. Urabona ibi bintu birakugwa amahoro? Nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati pia arambwira reka afata agacupa ni se mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwaje Musi yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka. Ubwo ati turatonganye nuko urumva rero uje Musi ngo yahise atelefonarize inde ku ibyo nabibwiwe na Jida Shefu nawe umaza bahise bamutelefona ko Kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikari kugira ngo abone uko atoroka. Ariko ari uwo muhungu wenyine wari wagiye kwa muganga ngo banywera mu kabari kwitwa Habimana Salehe ngo wari utuye hejuru ku kamazuru hejuru ya Trafic Pro ngo yari afite butike ngo hafite n'umugore mwiza. Ubwo ari pareko Ajida Shefu bamutelefoniye iyo aferi agomba kuba yaragiye nawe muri ankete. Serije aje gufata imodoka aza mu kigo. Wageze mu kigo asanga Ajida Shefu iyo komunike ya imubwiye nta kindi yakoze yese amwamura imyenda bamujyana muri gereza y'igitarama baramufunga nange mbaho muri detachement ku munsi wa gatatu ndi muri detachement kuva kwa gatandatu
nari bari bagufunze
ntabwo bamfunze ahubwo nyine nje nakomeza kuba muri detachement noneho kwa mbaho kwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kwa kabiri nagiye kubona mbona ajda shefu nyine wari wasigariyeho kandi kwe wari komanda nyine w'ikigo mbona raje ni jipe nuko ihema twabagamo ryari riri hejuru nabwo y'umukingo nyine w'imbuga ya Kayibanda niho twararagamo niho biro yacu yariri nuko ahita mpamagara ati chef de poste ndamwitaba ndajida shefu mva yo hano ndagenda muramutse nyine kumukomanda nuko nta kindi yahisanye uko inabi arambwira ngo haraho utane na minani wafatanyaga na Kayibanda kugambanira abaturage ntarakaye cyane ntwe numva umusatsi umvuye ku mutwe ndetse ibyo bitera ibi ajda shefu ngo kuki ngo umuhungu wa Kayibanda yagiye mu bubare hanaha ngo kuki utanyuhurije komunike sinari kuyokohereza nte ntireka njye kuzana igitabo kirimo amategeko dukurikiza turinda Kayibanda l'office Kayibanda ntabwo ari detenu nta mategeko yo kumurinda dufite we irerebere urize kwa banana se rero nta mpamvu yo kuba Sergeant yanditse mu gitabo yarabyanditse ko yamujyanye kwa muganga kandi yaramuzanye nta kuntu rero nari kugira ngo ntange kumunike ngo ofisi Kayibanda ngo yagiye kwa muganga ni kandi ubona abifite uburenganzira kubwo kujya kwa muganga ati byumvikane ko nanjye agomba kuba yaraje kumfata nanjye njyanye muri gereza igitarama none umweretse amategeko tugenderaho yo kurinda Kayibanda n'umuhungu we Pio Kono atari konsinya kimwe n'amategeko atamo konsinya kuba prisonnier aho ngaho arabyumva mbona aragiye nuko detachement ndayikora kwa gatandatu baza kunsimbura ndagenda ngeze mu kigo nsanga nanjye yantegereje ahita abwira Sudinite ati mumunzanire kuri raporo ahita angatira iminsi 10 y'akasho
kubera ko utatanze amakuru
ngo kubera ko ntatanze amakuru bo akasho ndagenda nkajyamo nyuma y'iminsi 3 ndi mu kasho chef de poste yaje kumbwira ati ubu n'amapeti yawe bayakwatse uri soruda bo
yakwatse warugeze kuri kaporari
nari ngiri kaporari ati telegramu yaje ku munsi w'ejo mukujya kubona mbona baje kumbwira bati va mu kasho ugende uje gufata imyenda baguha imitation muri kije muri Kigali muri conseil de discipline naye giye mfata imyenda nsanga imodoka bayiteguye bahita kira mu modoka ndazangiza muri ka Kigali muri kije bayitaga ntuza kompanyi y'eta majoro nuko ngaza ndi perezanta mbaho maze iminsi 4 nagiye kumva sous officier de somene ari gushakisha ati uwitwa Rugendera Paul uba hano muri kije ari hehe ntindi hano atejo witegure uzaje muri conseil de discipline nditegura hejo nje muri muntuza mu rukiko rwa gisekere muri conseil de discipline yaberaga muri eta major uwo nasanze wagomba kumburanisha ni komanda Ngirumpatse na lieutenant w'abandi na jida chef Habyarimana noneho ndi presidenta ubwo wa jida chef ko ari we wari secrétaire aransomera ati turabona wari soldancier bagukonfiye iposta uba chef de poste kwa ex-president Kayibanda tubwire umuntu wa deparashije l'office Kayibanda akamujyana muri aka kabare kuwitwa Sarehe wamujyanye noneho kubera ko ni presence ndi soruda ndabagira nti ngiyewe nagiye ndi chef d'etachement ngiye gusimbura Rusergent Gashira barareba ati se ubundi chef d'etachement aba nka sous-officier cyangwa en officier wabone ko nasaze ibintu bitabaho noneho arasubira ati ngiye kugusomera neza mbisubiramo mbisubiyemo bararebana babona bati hari pari ku musirikare yasaze chef de tashoma yaba we ati noneho uwabandi wari jede ahita yaka dossier ajida chef arambira ati bo wumve neza ngiye gusoma wumve tinge kugusomera byumve ubwo rero nari nabonye mbonye ko yarakaye mo impapuro natangiye kujya gucunga kayibanda na janel gaha basirikari narayiz liste narayizanaga nkayikarasa iwanje uko twasimuranye kuva muri myaka ibiri yose njayo impapuro zose ubwo inza muri discipline njayo wa murukiko nari ndazizanye njya kuri ku president muri discipline zimwe zishyira mu mufuka w'inyuma izindi mu mufuka w'ishati ubwo uwabandi we atangiye gusoma ntacyo namushubije narazifashe ndagenda nzikubite imbere ya president ngirumbatse nise mo komanda ibindi njye wabyanditse yini dere ntangira kujya she ex president Kayibanda dere abasirikare najanye 35 reba nindi ikurikiraho reba nijyo bundi bamproposje bavuga ngo notorije l'office Kayibanda reba nene najanye 38 ubuso urabona njye wabyanditse barebana batiye batise Kayibanda uwo mucyo imyaka ibiri panda deza nti urumva ariho nange kumukikisha kandi niyo detachoma uwo sergeant gashira nigo iyo ya mbere yaragiye yo kucunga Kayibanda noneho jede noneho abuze ikindi amaza arambaza ngo se ngo ntiwatubwira amategeko ngo mwakwigiza kwa Kayibanda ndamubwira nti uretse chef de tamajor wayatanze na komanda wayampaye nta wundi nayabwira nuko barandeba sinzi ikindi ajya chef yaragiye kumbaza komanda girumbatse abarabwira ati mumureke atuye n'umusirikare ati sezera butahe ubwo mpita nsezera ngubitisare nyine bya gisirikari basezeraho ni plan avuze demo komanda nuko ati genda usubire muri nite yawe igitarama utegereze telegram nta kindi kubera ko famiye yanjye nyine yari yasigaye igitarama njya gutega imodoka subira muri ka gitarama nuko maze iminsi ibiri ndi kuri rasamburoma ubwo nagenzi ko mbese batamfunze ibyo ari byose bagomba kunyirukana ariyo telegram ntegereje tumaze kuzamura idarapo maze iminsi ibiri nagiye kumva numva kandi ko yari yaravuye muri konji nuko barayimushyira telegram nuko barahamwe urugenera ntimuretona ati festation ati discipline urukiko rwa gisirikari urarutsinze baguhaye imitasiyo ku kibuye
uburokotse utyo
bandukutse gutyo ubwo ndagenda njya ku kibuye ngeze ku kibuye hari ukurikiye Yezu nawe twari twarabanye Nyanza twarabanye no mu Mutara ndahaba bigeze kuri 15 z'ukwa 12 yanumyeho mu biro arambwira ati muzehe gisi perezida Kayibanda ati yitabye Imana ariko bwo mvi gitarama mva muri eta majoro nza nabaje bagenzi banje nti se izi affaire zacu ko tugenda ubu ngubu kujya kwa Kayibanda bari bite ati ubu ngubu batangiye kubaka inzu kandi noneho nta bashefu datashoma bakijeyo no gukora roreva abasirikare baragenda bakararayo bagasimbura na gutyo ati n'inzira ya nyirabuko yajyagamo yiyeyo ati byo bose barafunze bari gukurutira byari byose ndatekereza nti buriya ni barafunze nyirabuko inzira igiyeyo no musaza wamugemuriraga nti byari byose nti buriya byari byose azicwa n'inzara bitekereza gutyo urumva ni mu kwezi kwa 10 mburano nyine muri eta majoro ya feriba urumva ukwezi kwa 10 kwararangiye kwa 11 bibaye kuri 15 nibwo ukurikiye Yezu yampamagaye mu biro ati Kayibanda ati yitabye Imana
wari wambwiye ko ukurikije uko mwabanye yari umusaza w'intarumi kutararwaragurikaga urwo rupfu rwe wumvise ngo yapfuye nk'uko bivuga watekereje inzara kuruta ibindi byose
nge ndumva naratekereje inzara mva muri conseil de discipline ndi mu kigo nabajega abagenzi banje bajyagayo baravuga bati bari kuwakorutiriwe n'ubu bari kubaka inzu y'amatafari ati batundi y'amabuye y'ibiki byose ati na nzira yarigiye kwa nyirabukwe bamugemurira ati barayifunze ubwo nta kintu ahise ntekereza nti byari byose barabagomba kuba bari kumumaritirije baramumaritirije ati simbizi mbese mbifata gutyo nti byari byose buriya nti agomba kuba hari indi miziri bamufatiye mbese mbitekereza gutyo bibana ku mutima ubwo ndetse njya ku kibuye ari ku cyumweru nagiye mu misa mu kwa 11 misa isohotse mbona asumuta urumva ko yajyaga nsanga nyine aho ngaho muri detachoma ikwase nuko ndagenda ndamuramutsa nawe turaramukanya nuko turaganira tuti ni atese baguha imitasina ntibampa imitasina ha ndikubera ibiri byabereye iwanyu ngo ndipyo ngo yagiye kunywa mu bubare n'iki byose ndetire nari mfite n'amapetive ntibarayanyatse nuko ati inyonge mu kwa 12 nsubiye mu misa nundi yaje mu misa mu hakodoriance tiriko bimeza ati nange ati bantumye ko yitabye imana
nidusubira inyuma gato ukuri mbere yuko kayibanda kufana mbere yuko bakwimura nkurikije ibiganiro uko wambwiye mwaganiraga urasa naho wari inshuti y'uwo warushinzwe kurinda mu byukuri se n'icyo mwibukiraho nkuko mwabanaga mu rugo buzima umurinda
agese president kayibanda icyo mwibukiraho nuko yarafite urutoki urwaga iyo rwabaga rwahiye najyaga kubona Pierre ampamagaye ati mpa abasirikari babiri papa aguhaye urwagwa abaze baterura igisabo igisabo bakagiterura akakizana mwese muri detema nabayeyo igihe nageragayo urwagwa rwahiye buri gihe yarampaga urwagwa ngaha n'abasirikari banjye
ijambo perezida Kayibanda yaba yarakubwiye n'ubu ngubu udashobora kwibagirwa n'inkirihe
ijambo yambwiye yarambwiye ati rwose abanyaruhengeri muri abantu b'abagabo muri abantu beza rwose ati uje ukora akazi neza ati ndabona warigiye mu gisirikare ukiri mutoya ati uzakomeza ukure neza nta kindi nuko yambwiye ati uje ubana n'abanyarwanda nta kindi yambwiye ex-president Kayibanda
waba warigeze guhabwa ho amategeko na Colonel Serubuga Majoro Rizinde yaba yarigeze aza kumusura aho ngaho yarari
abo ntabigeze bahagira uretse ubusagatwa niwe bavuga ko ari we wahazaga nta murabo yaba Rizinde yaba Serubuga nta wigeze ahagera nicyo giye njye kuri president muri eta major muri discipline nta abayobozi na Serubuga nta twabonanye kandi byari byarasakaye ko ngo abasirikare b'igitarama twashaka guturikije ngo Kayibanda ndino muri kigo ba abasirikare bazaga bakandeba abo twingiranye baranyatsa amapeti bati ngo washaka guturikije Kayibanda nuko nkababwira nti mbe ntibyararase nti ubundi mba ndi mu Budage ariko ari blague uwo mbibwiye agahita yiruka ati wa musirikare ati uziko ari byo kwabyemera ubwo ari blague nyine nkaga kubihakana ko n'umuri bavugaga bati ko ikibyari byarasakaye ko Kayibanda twagwo twari tugiye kumutorokesha ndi mu bari bigomba kumutorokesha ko mwisekira nti wini ho narate nti ntabwo mba ndi na mu Rwanda mba ndi mu Budage bati se mwagomba kunyura he nti no twagomba kunyura wa Tanzania nti nuko nti none byararase nti mugira ikindi mumbaza mugashushye ibiganiro abasirikare tuziranye nabandi meme n'abarezo officier barampamagaraga bati nguri mubarinda Kayibanda cyane uno se ngo ngashaka kumucikisha ntimwibwira icyo mubaze nkababwira gutyo mise yo brag igahagariraho ngaho bagaseka
muri ubwo buzima babayeho mu myaka ibiri urinda Kayibanda ufite abasirikare ucunga ukuriye uhamabwiriza y'uburyo bagomba kumurinda niki cyagushimishije kuruta ibindi niki cyakubabaje
icyambabaje nuko mu basirikare rwose nawe wiboraga neza twarangiza detachement neza muri myaka ibiri nta zadegaze habaye ntaki n'upyo Kayibanda ndataha nkamusezeraho na ex president Kayibanda nkamusezeraho tugiye muri Romise icyaje kumbabaza nuko na ojida shefu wari wasigariyeho litona kandi kwe yamuproposé iyo mutifu Sergeant Gashere yari yakoze izo degare yakoze nange akankuriye umutifu bigatuma abanyaka amapeti ku buryo ndetse nuko nyine iyo ntajyane izo za liste z'abasirikare najyaneragayo ntabwo mba naravuye imbere ya conseil de discipline
nari gufatwa nk'umugambanyi
ariko babonye njyewe mu myaka ibiri nabayeyo njyana abo basirikari ndi caporal ntaze dega zahabaye ti conseil de discipline igomba kuba yararebye iti kuko uyu musirikari uyu kaporali yarenganye bahiri nibwo hari bafashe umwanzuro wo kugira ngo bampe imitasi yo kukibuye icyamba bagereyo nuko Roger Judashef bapfa ku rurimi wari wasigariho kandi kwe nanjye yankoreye mutifu nk'iyo yari yakoreye Sergeant ari we yajyanye undi gashira mu kabare bakanywa bakaza nyine baba basinze nangiye umutifu kabare yankoreye yanyanye muri discipline igatuma abanyaka n'amapete nta kindi cyambabaje
no kwihangana bibaho mu mateka
we
no kwasi ngo wasezeye igisirikare ryari
igisirikare urumva muri 76 mu kwa 10 iyo degazi habanyine za ex-president Kayibanda bampaye imitation ku kibuye ngeze ku kibuye ubundi kurangiza igisirikare nagombaga kurangiza imyaka 10 kuri 31 na rimwe z'ukwa gatatu le 31 mars ubwo mu kwezi kwa mbere ukurikiye Yesu yantumyeho bari kureba nyine ya abasirikare bazajya mu kuba ba fedeterime kurangiza contrat anumati turagira ngo dukupropose kugira ngo wiyongeze tugwindi contrat ndamubwira nti mu buzima bwanje niyo nari kuba ndi hehe ndi kiniki navuze ko tazarenza imyaka 10 mu gisirikare biramubabaza ko yaranze twabanye igihe kirekire umuntu twabanye mu mutara twabanye Nyanza yari komanda ndimo komanda ntibishoboka imbwose niyo decision yarayifashe atumaho umugore wanje nawe ngwaze mbese amyumvishe ko twakonindi kontra ubwo abaje umugore wanje turi hamwe ati yambwiye ko atazarenza imyaka 10 mu gisirikare yahise ansinyurira ko nzata le 31 z'ukwa gatatu muri bigize le 31 z'ukwa gatatu ubwo u Rwanda n'u Burundi ngo bapfaga ntuza frontiere yahariya mu Bugesera ibapfuma ipaka noneho baba baduhagaritse kugira ngo wende bahashobora kuba intambara ubwo bigeze mu kwa gatanu babonye bicogwe kuko ngo icyo gihe bafashe baragabana inemba batera ibisima barangije kubiteraho urumva yari ku ngoma Habyarimana niho yari maze gufata ubutegetsi mesi ngo barumvikana bashinga ibisima kuva inemba bamaze gushinga ibyo bisima batekite ntuza bagifitanye nibwo ukurikiye Yesu bandekuye bati bampa imodoka irancura injyana iwacu muri 77 mu kwezi kwa gatanu
muzehe Paul Rugendera tuganira umwe mu bahoze barinda president Gregoire Kayibanda tugana ku musozo ni mu kiganiro muri sanga ni ikihe kintu wumva wakoreye president Kayibanda ku buryo wakigamba ukivuga ibigwi
uretse president Kayibanda nta kintu namukoreye ko mategeko ya gisirikare gusa nuko namwubahaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nawe yabaje nyine nkubwo waje nyine asohotse nkagenda nkamusuhuza tukaganira nta kindi naba naramukoreye uretse nabo bana be ndetse nkaba nasabye ko nabihanganisha nuko nkabo bana be rimwe na rimwe bazanaga abantu babagenzi babo b'abanyeshuri cyangwa bakambwira bati aba babaje gusuhuza papa mbese nkabona nkabaha uruhusa ari uwo Sumuta ari uwo Bernadette ari Epifania ari Erde Brand ari Eugene bose wasabaga iyo fafere nka Eugene we yari mutoya urumva we yari mutoya ari munini we wari wigaga mu by'Imana yari mutoya abo bandi bakuru iyo bansabaga nk'iyo fafere bazanye na bagenzi babo kusuhuza se narayo nabahagaye iyo audience bakagenda bakaba muramutsa bagatahana nta kindi bese ni umuntu mbona naba naramukoreye
hari kindi wongeraho ku kiganiro tugiranye ku ijwi rya Amerika
nta kindi nakongeraho gusa nshimishwe nuko ijwi rya Amerika ryashoboye kumbaza ayo mateka wene nari kuzapfana none nkaba nanjye nyashyize hanze nyavuze ku buryo nyine ibyo bintu byabaye muri kiriya gihe nanjye ubundi ahumitse nuko nashimira ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Paul Rugendera, amateka y'u Rwanda zandikwa no gusaranganya ubumenyi hagati y'abana barwo bose. Ndagushimiye cyane nawe Eric bagira ubusa. Ni na hano dusoreje iki kiganiro hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mweshe kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, murakarama.